Yeah. Do my dippy dancing. The most production. What? Once again, soon I check you. Open the door. Open, don't cross the door. Open. Last me kuingia kwa voice ambazo ni alabigwa site ya lakati zao kwa zichoki na wezo kikaza nati na zeli na bata mskumu wa ndawa wa jezi trap ya zimio lauku muimu harina mgomu wa soksi na gonga hodi please open god nimesha tanga kwa maovi ngaskia fika brody maovi kibao ya lendeshwa bila body okay natubu sasa ni rumie marodi rap ni tapping gawa nilicheza rap nimeshi put racket kwenye timbi la walik nimeshi lose the get kwa uchaf so na dhik nimeshi sama ila nataka kutoka rifu choli nipata mwingi na bidi nijenge msingi usai wa marafiki na bidi ningwe vikiki vyote nilikwepa mami alineleza pindi lipo kwa na love dele kwenye vitisi vya ulanzi akatae pema ujue pabepa na mwita aishi kwa maombi ujue kwa mwenyezi wakika lakini asiesia well baadaye atajuta upuzi unaposi unafika na kupaka mafuta kuingia kwa voice ambazo ni alabigwa site ya lakati sauko choki na uwezo wakikaza nati laza zimejia maji na aziwezi bi dread dreams zangu wasa zangu me to be celebrity
nagonga hodi open to nagonga hodi open open nagonga hodi open to nagonga hodi open open nagonga hodi open nani nagonga hodi open yeah nagonga hodi open god nagonga hodi open
nani mbili, napo kusanya kwa kili kukusonya bora ni pige God ni sali sifa ya walali ya utoki kwa sili unachochuma ulizi na kupenya kili na kucheki cheki siku good time jinsi unavoteki air kama mgonjwa boom unavotwatu na venance you come to doom so kitu nenja kali somba kama pagum dana jangwa la shimo nazilisha wongo msimamo na tema lecture zito kusanyiko kwenye mkutano sema wapi lipo kufate nkupe mfano fema suzito wa maintain ya gano na imisema utapona na podrit kila kona let the peace kimia be black unalo shona remember pack of pieces allow his land the bliss majikumu ndo anaume mtoto mbe school fees mtu mwake fanya yake paka please usinifate usinichunguze Mr. Ngombe dana zizi nyimonde kisa kusit ok twende kupiga deal ukali nilo nao sio wasa za kupiga tisi zalawi shell nipate wakati wa hustling nafata nyeo za malale modo non inspiring wanao nifanya mi niskate the man the dog and skin gave a tether ring yeah
nagonga hodi open to nagonga hodi open open nagonga hodi open to nagonga hodi open open nagonga hodi open nani nagonga hodi open yeah nagonga hodi open god nagonga hodi open
yo good rap nigga open open the door. I praise you, God.